uSamuel wesibili, isahluko 8, uverse 1. Kwathi emva kwalokho, uDavide washaya amaFilisti wawahlula, wathatha itshomi lomzimkhulu esandleni samaFilisti. Verse 2. Washaya nabantu abakaMowabi, wabalinganisa ngentambo, wabalalisa emhlabathini, wabalinganisa ngentambo ezimbili, abayakubulala nangentambo ephelele yabakusindiswa. AbakaMowabi base beba yingcewu kaDavide, bathela intela. Verse 3. UDavide wamshaya uRadazeri, indodana kaRehobe, inkosi yaseSoba, ekuhambeni kwakhe ukubuyisa umbuso wakhe ngasemfuleni. Verse 4. UDavide wamaphuca amahashi aba inkulungwane amakhulu ayisikhombisa nemigundatshane eyinkulungwane engamashumi amabili. UDavide wanquma imisipha yawo wonke amahashi yenqola, washiya wenqola eziyikhulu kodwa. Verse 5. Ama-Aramu aseDamaseku esefika umsiza uHadadezeri inkosi yaseSoba, uDavide wabulala abantu abayinkulungwane engamashumi amabili nambili kuma-Aramu. Verse 6. UDavide wamisa amakhanda e-Aramu laseDamaseku, ama-Aramu aba yingcewu kaDavide athela intela. UJehova wanqobisa uDavide nomaphi lapho eyakhona. Verse 7. UDavide wathatha izihlangu zegolide ezayisengcekwini zikaHadadezeri waziletha eJerusalema. Verse 8. Emizini kaHadadezeri, iBetha neBherathayi, inkosi uDavide yathatha ithusi eliningi kakhulu. Verse 9. Lapho uThoyi inkosi yaseHamati ezwa ukuthi uDavide ushayile yonke impi yaHadadezeri. Verse 10. UThoyi wathuma uJoramu, indodana yakhe inkosi uDavide, ukuyibingelela nokuyibusa ngokuba yayiulwile uHadadezeri. Yamnqoba ngokuba uHadadezeri wayelokhu elwa noThoyi, esandleni sakhe wayenezitsha zesiliva, nezitsha zegolide, nezitsha zethusi. Verse 11. Nalezo inkosi uDavide yazingcwelisa uJehova kanye nesiliva negolide eyangcwelisile livela ezizweni zonke ezayizahlulile. Verse 12. E-Aramu nakwaMowabi nakubantu baka-Amoni kumaFilisti nakuma-Amaleki nasempangweni kaHadadezeri indodana kaRehobe inkosi yaseSoba. Verse 13. UDavide wazenzela igama ekubuyeni kwakhe esebulela ama-Aramu ayinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili esigodini saseSawuti. Verse 14. Wamisa amakhanda kwa-Idomi, kulo lonke la-Idomi wamisa amakhanda bo bonke ba-Idomi baba yincewu zikaDavide. UJehova wamnqobisa uDavide nomaphi lapho eyakhona. Verse 15. UDavide wabusa phezu kwa-Israyeli wonke, uDavide waphatha ukwahlulela nokulunga kubo bonke abantu bakhe. Verse 16. UJowabe indodana kaSeruya wayephezu kwempi, uJoshoshafati indodana kaHayilumi wayengumabhalana. Verse 17. USadoki indodana kaHitubi no-Abiheli indodana ka-Abiyathara babe ngabapristi, uSeraye wayengumbhali. Verse 18. UBenayi indodana kaJehoyada wayephezu kwamaKhereti namaPhereti, amadodana kaDavide ayengabapristi.